What's your name? What's your name? Yone kane boya Ukini mwaga Nitabeba aibu Usione ni papara Sijaelewa Nimefikaje uku
Toka hapa lada
You got me crazy
Ningependa tujua